galab wanaagsan dhammaantiinba. Waa khamiis bisha December ay tahay 21 sanadka 2023. Magacayguna waa Xasan Jaamac. Wararka maantana waxaa ka mid ah: wasiirka gaashaandhigga dalkan Australia Richard Miles ayaa xaqiijiyey in Australia aysan maraakiib dagaal u diri doonin badda Cas; hogaamiyaha Xamaas oo Masar u tegay wada hadal; wasiirka gaashaandhigga dalkan Australia Richard Miles ayaa sheegay in Australia aysan maraakiib dagaal u diri doonin badda Cas, inkastoo codsi noocaas uu uga yimid dowladda Mareykanka. Wasiir gaashaandhigga ayaase sheegay in inkastoo ay diideen codsigan, Australia haddana inay ka go'an tahay inay askar ciidanka badda u dirto gobolkaasi si ay u caawiyaan ciidanka uu Mareykanku hogaaminayo oo dadaalada ka wada sidii loo ilaalin lahaa ammaanka baddaasi ganacsiga badan uu maro. Hogaamiyaha Xamaas ayaa tegay dalka Masar si uu u yeesho wadahadallo ku aadan heshiis laga gaaro dadka ay Xamaas haysato. Tan ayaa imanaysa iyadoo cod lagu qaadi lahaa magaalada New York oo qaramada midoobay ay doonaysa inay ku soo saarto qaraar lagu doonayo xabad joojin waqti dheer socota, sidoo kalena gargaar dheeraada lagu gaarsiiyo qaasa dib loo dhigay markii saddexaad. Xafiiska warbaahinta dowladda Xamaas ayaa sheegay in tirada dadka Qaasa ku dhimatay hadda ay kor u dhaaftay 20,000, iyadoo dadkaasi ay ku jiraan 8,000 oo caruura iyo 6,200 oo haween ah. Dadka degan magaalada Cooktown ee waqooyiga fog ee Queensland ayaa soo dhaweeyey dadka ka soo cararaya fatahaadaha ku dhuftay deegaanka dadka Aboriginalka ay degan yihiin ee Wujul Wujul. Laba helikopter ay leeyihiin ciidamada xoogga oo nooca Chinooka la yiraahdo ayaa waxay halkaasi ka soo qaadeen oo ka soo daadgureeyeen 200 qof labadii maalmood ee u dambeysay, kadib markii magaaladaasi ama deegaanka Wujul Wujul ay fatahaadahaasi si xun u saameeyeen, fatahaadahaas oo ay sababtay duufaanta Jasper loo bixiyey. Waxaa la soo saaray warqad lagu soo xirayo nin lagu eedeynayo inuu hal qof oo aan waxba galabsan dilay, sidoo kalena 2 kale uu ku dhaawacay. Arintaas oo la xiriirtay baa la leeyahay kooxaha dambiyada abaabulan. 24 jir la yiraahdo Axmed Alnasam ayaa cisbitaalka ku dhintay 3 maalmood kadib markii isagoo dhaawac xun qaba laga helay gaarigiisa oo meel yaalay, kadib toogasho ka dhacday subaxii hore xaafadda Greenacre ee ku taalla koonfur galbeed magaalada Sydney. Eva Lawler ayaa loo dhaarinayaa maanta oo bishu tahay 21 inay noqoto wasiirka koowaad ee gobolka Northern Territory, kadib markii xilka laga qaaday ama ay iscasishay hogaamiyihii iyada ka horreysay Natasha Files. Miss Files ayaa lagu qasbay inay iscasisho bilowgii toddobaadkan kadib fadeexad la xiriirta waxa loo yaqaano conflict of interest, taasoo ahayd inay saami ay ku lahayd labada shirkadood ee la kala yiraahdo South 32 iyo Woodside aysan publicly u sheegin sidii sharcigu ka rabay. Musharaxad u taagan doorashada madaxweyne ee dalka Ruushka oo ku baaqaysa nabad ka dhalata dalka Ukraine ayaa xareysay dokumentiga ay isugu diiwaangelinaysay musharaxnimadeeda doorashada madaxweyne ee sanadka soo socda ee 2024 ka dhici doona dalkaasi. Yekaterina Danstova ayaa waxaa si rasmi ah u magacaabay taageerayaasheeda oo gaaraya 521 qof kadib shir ka dhacay magaalada Moscow. Magacaabidaas ayaa khasab ku ah qofka u tartamaya jagada madaxweynenimo laakiin aan matalayn xisbi gaar ah. Saadaasha hawada berita oo bishu tahay 22 Jimcana ah, magaalada Melbourne waa qayb ahaan daruur iyo 22 digrii, Sydneyna sidoo kale inta badan waa daruura leeyahay 23 digrii, halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 67 senti oo lacagta Mareykanka ah.